Drums Entertainment.
Heka feeling fuaka kena.
Electric hands.
Na futi Friday na ifika Azuzo kumaeria na firila Mutumba na mwena sile alasa Figel Watson. Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Aka Ken. Na chilebe fin.
Amen.
Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Na chilebe fin. Hey you, come here, yalete kuno, come here. Ulebo mfya geo pamu chikulwa, buwela mubu ntiwe, come here. Ninte mufole sana, kuna mono motavela na kusa. Mule nwensi, veta wanobe mule nwensi. As long as the pondi mule pangwa, kuma sisi di area ze konsangwa. Kalaifi kandita kaba puboringi, one to satelion seni bowling. Na futi Friday na ifika, Azuzo kuma area na firila. Mutumba na mwena sile alasa, Figel Watson. Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Aka Ken. Na chilebe fin.
Amen.
Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Na chilebe fin. Ama isho kubonja panin sofa. Hawa nkongole wansen in sofa. Good job na wan promise aka fulo. Apa usikwete na pressure. Efi mule mwana ndio mineleza. Hila fwaika once in a while. Kuyumfusha po wino once in a while. Ati yo, ine nalitusako. Fya malimba nebo nalitusako. Upile feyama, kuisa fetuwa mipanga numa one. Na futi Friday na ifika, Azuzo kuma area na firila. Mutumba na mwena sile alasa, Figel Watson. Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Aka Ken. Na chilebe fin.
Amen.
Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Na chilebe fin.
Alo, mwebo kwa mnobo wali sana kwa nasu mwagumpasi. Esa tumulange fuba sana wakupala. Kule kaposa so. Nga wamona chadila sana ilo nomba wakatwala so. Sedot. Kule kaposa so. Gawa mwona chalila sana ilo nomba wakatwala so. Bende.
Na futi Friday na ifika, Azuzo kuma area na firila. Mutumba na mwena sile alasa, Figel Watson. Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Aka Ken. Na chilebe fin.
Amen.
Heka feeling for Aka Ken. Na chilebe fin.
Electric hands.
Heka feeling for Aka Ken.
Aka Ken if it's up.
Na chilebe fin.
Amen.
Drums Entertainment.
Downloaded
from ilovezmusic.com.